teamsafi.com.
Zombie, 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 nimekuta mara tatu. Yeah. We do that to my bitch.
It's the kids, baby.
Yes, a man, yes, a yes.
Choco, choco, choco. Choco, choco, choco. Hello. Bad. We, hawa toto we. Kwani wanakula nini? Hawa toto we. Kwani wanapaka nini?
Si hatujui.
Hawa toto we. Wanajipulizia nini?
Si hatujui.
Hawa toto we. Mbona wazuri, wazuri, wazuri. Visit Tanzania.
We dance with the ladies.
Visit Bongo.
We dance sexy ladies.
Visit Tanzania.
We dance with the ladies.
Visit Bongo.
We dance sexy ladies.
Mungu ibariki Tanzania. Wabariki viongozi wake. Mungu ibariki Tanzania.
Kazi. Ufanikiwa kupo, acha lawama, fanya kazi. Oh my God, kila nikitaka kujenga nikitazama kushoto, mali safi. Oh my God, kila nikitaka kujenga nikitazama kulia. Visit Tanzania, visit Bongo, visit Tanzania, visit Bongo.
Someone.